Jason Herzog back in there for this one.
Dice.
Ariane Celeste is here. Brittany Palmer, Brooklyn Wren also on hand. Game Bread is in the building. And these guys just flapping gums at each other.
Rinko G.
Via taxi bembelezi.
Alafu.
Michezo yao misichezi.
Alafu.
Vote bana kama Messi.
Alafu.
Angusha basi yo ni kesi.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena. Via taxi bembelezi.
Alafu.
Michezo yao misichezi.
Alafu.
Vote bana kama Messi.
Alafu.
Angusha basi yo ni kesi.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena. Naifanya na passion jameni. Naleta action ni acheni. Naifanya na passion jameni. Naleta action ni acheni. Marapo wengine ujidai matata. Na miki niliza sijui the matter. Hasira ya nini kwa maisha my brother. Na huna ambition ya kusonga father. Design mi ifanya design ezipanda. Na kula unono una kula pamba. Defenders wangu buda watakusamba. Attacking yangu nayo nikaya panda. Mimi si king, mimi ni boss. Bila remote na wafinya pose. Kama uamini, basi ni cross. Leta shilingi, basi tutos. Uzuri na songa na misi na shuku. Naifanya chokweli wengine kasuku. Na mia maigo wengine ni kuku. Na hata nsote bado ntapiga luku. Maninja anasema nisha kuwa logo. Kuzoza lazimu kilete yo zogo. Na banja na wote wakubwa wadogo. Ni ngumu sana kunionyesha kisogo. Jia taxi bembelezi.
Alafu.
Michezo yao misichezi.
Alafu.
Vote bana kama Messi.
Alafu.
Angusha basi yo ni kesi.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena. Jia taxi bembelezi.
Alafu.
Michezo yao misichezi.
Alafu.
Vote bana kama Messi.
Alafu.
Angusha basi yo ni kesi.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena. Bado naifanya na passion. Wengine ufanya juu ya fashion. Life ni kama movie ya action. Makali vodoa ma Russian. Chosen hapa na shinda kila title. Nigga I'm chosen, I'm breaking the cycle. Imani kwa Mungu siamini ma idol. Ni hard work, jina lako ni idol. Kama bulldozi ilishindwa nitaweza. Nigga uko kidding na huna hata fedha. Vitu kwa juna bado tunatesa. Ligi ya wababa zingine mafedha. Ajabu naifanya na sina hata support. Mini jina nine za shugulika. Fuck you, fuck them, fuck your, fuck off. Ulishindwa kuhepa uko support. Maisha kwetu ilikuanga taabu. Hadi tukagundua nidha. Habu nafanya kila kitu sana sababu mawaidho niongoza ni yale ya babu. We kwani hawoni ile kitu naleta. Umeshindwa kufanya unashinda umeteta. Chenye nataka ni rimba inaleta. Stack your fame mi nataka the cheddar. Jia taxi bembelezi.
Alafu.
Michezo yao misichezi.
Alafu.
Goat bana kama Messi.
Alafu.
Angusha basi yo ni kesi.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena. Jia taxi bembelezi.
Alafu.
Michezo yao misichezi.
Alafu.
Goat bana kama Messi.
Alafu.
Angusha basi yo ni kesi.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Hey.
Alafu nairudia tena.
Dice.
Jason Herzog back in there for this one. Ariane Celeste is here. Brittany Palmer, Brooklyn Wren also on hand. Game Bread is in the building.